Maua Sama, Mama Fololo,
Fololo.
Sauti inatoka mawinguni.
Nani kama nyoshi jamani?
Hakuna.
Ni pepe zila kikoloni. Oh Bwana, wa vituko vyako babae. Mina chekali, waniposha umesha nchota. Yeah, the showman, Yoshi also dad, zote ya Simba.
Kaka, usimalize maneno, katafuna vitendo, mutu musima adawa. Watu kama sisi, tunajua kudumia, Fololo.
New Cap in town, New Shelly Sanat, Mawa Sama, Fololo, Yumbele Mango.
Tukitoka out, tinga suti ya chuma mkorogo. Mwana watatu koma, marashi ya gongo. Papa Mobimba,
Papa Mobimba kitoko makasi.
Ninachokupendea mapepe hauna. Kinitadanga wendo na nichuna. Kileta chanda nipikie nguna. Natomboli mabako, nandimio. Nakoyoke la motote, nakoma avegle.
Nimesha sanda, nimekubali. Siabiliki sioni, yeah, yeah.
Balola loketo, bina malembe. Pole mbateo, bina makasi.
Kini bakata, nacheze ya sharu. Nami bado nata, kumbani misulubu.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma.
Nishipende igwara gwara, aya tuende shaku shaku.
Shaku.
Tuende malewa, tuende sasa malewa. Kata, kata nyoshi, kata.
Kata baba, kata.
Kata, kata baba, kata.
Kata.
Nipe uno la uzazi, kama mapanga mazi. Nataka ni mwagirazi,
kitu mbusi
na kazi. Wape, wape, wape baba, wape.
Fololo
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
aste aste,
chuchume, chuchume, chuchuma, chuchume,
chuchume.
My water, what number combination sound? Doze 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 doze
doze doze. Nukapo in town, nukapo hey lele.
Nukapo in town, nukapo hey lele.
Saila solo doze.
Ale. Mikono ya juu,
jikimbuna.
Mikono ya juu, juu, juu. Mikono ya juu. Mikono ya juu. Ale, weka mikono kichwani. Mabegani. Kiunoni. Ale, paka chini. Paka chini.
Computer the drama.
Chuchuma, chuchumama. Chuchuma,
chuchuma.
Chuchuma,
chuchuma. Chuchuma,
chuchuma. Chuchuma,
chuchuma.
Chuchuma.
Kitoko makasi, Fololo chuchuma.